oɗo debbo mbiɗo inde muɗum yoppe dow sutura haali tiɗalaji ko heɓi dow oɗo ñaw mo noddirta cancer du sein, ɗum woni ñaw cancer nangowo enɗi. Ñalawma hannde o hollitiɗi ɗum samtinimo.
Analyse uji golli mbeɗa wondi e cancer du sein e 2018. Mi heɓi hen caɗele. Jom gallam kañum e bandiraɓe mum mballi kam. Jom gallam waɗanno dépense traitement o fof, kono golle makko boni. Min e hooram mi immima gollude, beele ma mi heɓ ko jafrodimi. Mbeɗa yeeya glace. Nde mbiyami mbeɗa wondi e oɗo ñaw, mi nangu e Allah. Kono sa aji mbeɗa wayanno so sukaɓam ngala toon. So ɓe ɗon noon mi waɗa hono hay hunde Allah. Cukkunomi ko min goto tan
wondunoɗo.
Hono oɗo debbo worino rewɓe ɗe hewɓe kañen cawi oɗo ñaw leleydi meɗen ndi. Ɗum waɗi sitani 2015 fedde humnide haɓude ñaw cancer nangowo enɗi ɓangi leleydi ndi. Koni fana muɗum yalla hono rewɓele ɓe kañ yettirade le cuuɗi dogotoroje ɗe fa ƴewto koye muɗum yellana cawi oɗo ñawna cawa. Madame Faye Kadiatou Kanté kañum laami ndeɗo fedde, o haali hon tiɗalaji koɓe jogue sawrude oɗo ñaw.
Dongallam wino ma wallu kam ha ko haɗa haaɗi foof. Ɗum wallino kam sanne. Sukaɓam kañum e bandiraɓam foof mballi kam. Kono neɗɗo goto wawa wadde dépense sa fara traitement cancer du sein. E nder association amin rewɓe mo worɓe mum en gacci sababu rewɓe woɓɓe ɗon coggu analyse uji kañum e lekkule ne tiiɗi. Min ñaago gouvernement yo wallu galleji, yo lekkule ɗe gon e amo, ɗum ma wallu
ñawoɓe.
Pelle kumminiɗe kabar himɓe e yurmen an gonde wadde immadraji, misala hono fedde neɗɗonoder solidaris 223. Ndeɗo fedde no wonde wadde haalaji mawɗi kono ayri bangal dow téléji kañe fa yettoyo radio ji. Eɓe gondi e famminde jamade no han teddirade oɗo ñawu. Kanko Alaa Sy Maiga, secrétaire général ndeɗo fedde, o haali immadraji mabɓe ɗi ko nafi.
Le lewru octobre le mali immadraji ɗiɗi gatte cancer nango enɗi kañe cancer nango debbaku. Gongo jaati immadraji amen ɗi nafagaji muɗum ne jama. Hannden sini mi daari himɓe ɓe min kollitata yoɓe darte le cuuɗi dogotoro ɗi fa yettade no darnite bangal sawrugol. Mbiɗa wawi wiide wonko waɗa sappo lewru octobre min puɗɗan golleji muɗum haalde haala mon dow bembe ande ɗe. Sikka fuu wala hen, ɗum an wawi latade sababu fo himɓe kewɓe mata kabaru mum.
Caggal muɗum Alaa Sy Maiga hollitiron yimɓele ɓe gala le gallure bomako nde an jogitiɗ Allahji mawɗi kono ayri bangal heɓude dogotoroɓe sawroɓe oɗo ñawu.
Gonga miɗen keeɓa faabogoji bangal daranagol. Ka noon miɗen jogi tiɗɗallaji bangal almusaɗɗaji. Sini en jaari caggal bomako. Tiɗɗalla goɗɗo yo heɓude pamaral hakkunde service ji gonɗi ley leydi ndi bangal immadara darontoɓe sawrde rewɓe no janguinirte. Wakkati yogo ɗum miɗen jogi tiɗɗallaji honnoɓe dawrite leɗɗe nokkuje. Caggal bomako miɗen jogi tiɗɗallaji kewɗi bangal ƴewgol ñawnango debbaku.
Faabirade jomum hakkille lobbo du ɗiɗum e immadaraji gondiɗe waɗede ɗi. Moussa Cissé kañum laami fedde neɗɗonoddirta psychologue en leleydi meɗen ndi, o haali hon hakkillaji lobbiɗeɓe kokkata yimɓele ñawɓe ɓe.
Neɗɗo heerina hoore mum sere. Ko hani haltide e sakiraɓe muɗum acca wattu fuu tawi ɓerde mum ana weeli. Waajugol ɗiɗogol yo wadde immadaraji darde ko warata. Ɗum waɗan faaɓe himɓe keɓa dikke lobbo hedde sakiraɓe ɓe ñawɓe e cancer en ɗi nangi e ɓattoɓen faabade ɗum ɓen. Sini o andi neɗɗo o ñaw woni e muɗum tinnoɗon keɗɗon ɗum paaboɗon ɗum andon li wattu tiɗallaji woni.
Tawi kittitoɓe ka kollitide fa hannde yimɓele ɓe ana kan hokkede ɗon hakkillaji lobbi no oɗo ñaw cancer nangowo en ɗi wori. Saabi de ko heewi jamare nde fo anda yallana sawi oɗo ñaw, andan ɓeddu jaɓata yottade le cuuɗi dogotoroje ɗe.